bobo twisa Nami nige londo Ula lelu mbolo wam Utata bine londo Utula nilele mbilo ya Mufetwa nime moto Uchabala lisi pupola Minene ya segoto Unandi telubolo Kakabi Kuchona nga hapa Ula wanguwe Yasmuna lengweze yona Isu kapi Kwa namandwa Ngastagati, Funimbumelo, Onati seven money, Ukaling. Sending us Tagati, Funimbumelo, Onati seven money. My good Haling King is a Ningas Tagati, Funimbumelo, Onati seven money. My good Haling King is a Ningas Tagati, Funimbumelo, Onati seven money. Ubuqhebo bogqwirha ndincamile ke londo undibulalela umolo wam uyithatha bina londo udulandelela impilo yam uve kuthiwa ndinemoto utshabalalisa iphupho lam inene yakusekhona ufuna ndicela uxolo kangaphi nditshona ngapha ndibulawa nguwe ndiyasifuna le nkwenze yona isukaphi ngoba nabantwana udutyulwa nguwe magqirhale ngingqi seningasithakathi ufuna impumelelo onathi sebancane magqirhale ngingqi seningasithakathi ufuna impumelelo onathi sebancane magqirhale ngingqi seningasithakathi ufuna impumelelo onathi sebancane magqirhale ngingqi seningasithakathi ufuna impumelelo onathi sebancane